My love, buhle bako bukanya njengegoli. My love, buhle bako bukanya njengegoli. Uyabona masaphela show, amazwi aphelela. Uyabona masaphela show, kwaze kwashaya uvalo. Wabona masaphela show, ngaze ngaphelela amazwi. Bona masaphela show. I say for a joke, my love always swallow our pride, and let the flow with the flow, everything will be so smooth. My love, be gentle like a dove, like a dove, be gentle like a dove, and swallow our pride, swallow our pride, and swallow our pride, swallow our pride. We are born a masaphela show, amazwi aphelela. We are born a masaphela show, kwaze kwashaya uvalo. Wabona masaphela show, ngaze ngaphelela amazwi. Bona masaphela show. Uyabona masaphela show, amazwi aphelela. Uyabona masaphela show, kwaze kwashaya uvalo. Wabona masaphela show, ngaze ngaphelela amazwi. Bona masaphela show.
Bathatha ingane kama-JoJoyce, ubuhle bakhe bashiyo no choice. Ngabona umfazi kwajabula inhliziyo, ngabona umfazi kwajabula inhliziyo. Ngashola mina ngakhohlwa uthathiwe, ngashola mina kwakhohlwa uthathiwe. Ngathola mina kwajabula inhliziyo, ngathola mina kwajabula inhliziyo. Bathatha ingane kama-JoJoyce, ubuhle bakhe bashiyo no choice. Ngabona umfazi kwajabula inhliziyo, ngabona umfazi kwajabula inhliziyo. Ngashola mina ngakhohlwa uthathiwe, ngashola mina kwakhohlwa uthathiwe. Ngathola mina kwajabula inhliziyo, ngathola mina kwajabula inhliziyo.
Uyabona masaphela show, amazwi aphelela. Uyabona masaphela show, kwaze kwashaya uvalo. Wabona masaphela show, ngaze ngaphelela amazwi. Bona masaphela show. Uyabona masaphela show, amazwi aphelela. Uyabona masaphela show, kwaze kwashaya uvalo. Wabona masaphela show, ngaze ngaphelela amazwi. Bona masaphela show.
Bathatha ingane kama-JoJoyce, ubuhle bakhe bashiyo no choice. Ngabona umfazi kwajabula inhliziyo, ngabona umfazi kwajabula inhliziyo. Ngashola mina ngakhohlwa uthathiwe, ngashola mina kwakhohlwa uthathiwe. Ngathola mina kwajabula inhliziyo, ngathola mina kwajabula inhliziyo. Bathatha ingane kama-JoJoyce, ubuhle bakhe bashiyo no choice. Ngabona umfazi kwajabula inhliziyo, ngabona umfazi kwajabula inhliziyo. Ngashola mina ngakhohlwa uthathiwe, ngashola mina kwakhohlwa uthathiwe. Ngathola mina kwajabula inhliziyo, ngathola mina kwajabula inhliziyo.